Yesu wali wano okuyamba.
Yesu wali wano okuyamba.
Ebibadde bikulu
Spotify, www.djericom.com.